llamarlo a tu muerte. La cuivoca, yo voy a la cuivoca, la hubuqueza, la cuivoca, chane, Rwanda rw'imisozi igihumbi, Rwanda rw'imisozi nyaburanga, Rwanda rwiza rw'akanyarwanda, Rwanda rwiza, Rwanda rukarire nguhogore, Rwanda rwiza rw'akanyarwanda. Intambara yadushumurije amashitani y'amoko yose ayironda koko inzika inzangano ay'ubusambo ay'ubusahuzi amacumu y'amacinya hamwe na korera ndetse na irari iby'ubutegetsi kuva mu kwakira 90 gahugu kanjye gahugu keza ucura imiboro ucura umwijima Rwanda uhinduka sibaniro ry'ibisazi muri burende haguye benshi no ku mirenge hirya no hino nakahe gasozi niye mpinga hatumvikaniye urw'amurwa imbunda zuba ry'amahoro zarasa ryohari ntambara 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 nta muryango uticiye uragapfa uragapfusha urakavuga ishyanga uragatsindwa narinuye Kigali nziza nahunze Kigali y'umuriro njye ndi bokoboko na narora inyuma nta buruhukiro nigeze mbona muri burende na karubanda yamaswa muntu narayizinutswe kwica kwiba kugambanirana nyamara nzanye umuganda wo gusana amahoro naraye ndose narose kandi nkabyizuze narose igihugu cy'ubwivugurure narose u Rwanda rw'ubworoherane zuba ry'amahoro watumurikiye Rwanda rwiza Rwanda nukarire nguhogore Rwanda rwiza rw'akanyarwanda
Rwanda arakoze cyane Masabo Nyangezi ati narose igihugu cy'ubwivugurure cy'amahoro ati kandi nkabyozoze ati hambere ahangaha intambara yadushumurije amashitani y'amoko yose ati kuva muri za 90 gahugu kanjye gahugu keza wacuze imiborogo cura umwijima tubisibaniro by'ibi byose ati nyamaswa mu nayizindutswe ati kwiba kwica ariko agakomeza ati narose igihugu cy'ubwivugure kandi cy'amahoro kandi rero nkabya inzozi turi kwa kane uno munsi tariki ya 7 z'ukwezi kwa nziri umwaka 2017 tukaba dufite 9:00 z'amanywa n'iminota 5 isaza Washington DC 3:00 mu mbabare gatoya tukadufite saa yine saa kumi z'amanywa na koni minota itanu isaha ya Washington DC, saa yine z'ijoro n'iminota itanu isaha ya Kigali, Bruxelles, Paris na Lausanne, saa tatu z'ijoro n'iminota itanu isaha ya London, na saa tanu z'ijoro n'iminota itanu isaha ya Helsinki muri Finland. Ikiganiro twateguye uno munsi gifite ino nyito: FPR irahanagura uruhongohongo abatavuga rumwe nayo n'abacikacumu. Mukaba muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ndabashuje ndabashuze inshuti za mukunze kumva radio radio muri humwumva nyine nibage no kuvuga radio ishakwe, inshuti za radio ishakwe, nagira ngo basuze rwose mbabwire nti muhumure muhore kabone nubwo u Rwanda rwugarijwe. Muri kino kiganiro ndi kumwe kandi na Sixbert Musangamfura, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka ishakwe RFM, akaba n'umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka. Ndi kumwe kandi n'umwungirije muri uwo mwanya w'umunyamabanga bukuru ariwe Jonathan Musonera. Muvandimwe wa Sixbert Musangamfura, nako niba uriho nyumva nagira ngo ufate mikro usuhuze inshuti za radio ishakwe.
Nagira ngo usuhuze n'abandi banyarwanda bakomeje guhanga amaso ikirere cy'amahindura, kugira ngo bagire ubwisanzure mu gihugu cyabo, kugira ngo bagire amahoro mu gihugu. Ndabasuhuje abo bose bakomeje kurangara guhanga amaso yabo ikirere cy'ihumure, kugira ngo mbese dukomeze dushyire hamwe turebe ko ihumure twifuza rizagerwaho. Ndasuhuza kandi n'abandi bose bumva ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda.
Nagira ngo na Jonathan Musonera niba ariho anyumva na wafate mikro asuhuze abatwumva. Jonathan.
Ndakumva neza Bwana Joseph. Reka mbanze ngusuhuze kandi ngusuhuze.
Ura umeze neza aho i London?
Wi turaho turashima Imana. Nagira ngo rero nyine nkomeze ngusuhuza ngushimira uburyo dutegurira ibiganiro, uburyo dufasha muri iki gikorwa gikomeye cyane cy'uyu murimo ushinzwe wa radio na communication, ukaba mu by'ukuri udahwema kudufasha muri ibi biganiro no kugira ngo tubashe kuganira n'abakunzi bacu no kugeza kubatwumva imigabo n'imigambi yacu n'ibyo duharanira. Nkaba nsuhuje na Sixbert Musangamfura dufatanije muri iki kiganiro, mwifuriza nawe amahoro y'Imana no kugira ngo ibiganiro atanga bibashe kubaka Abanyarwanda. Nkaba nsuhuje abakunzi bacu badukurikira, mbasaba nyine kugira ngo baze dufatanye muri iki kiganiro, kuko ni ikiganiro gikomeye kijyanye mu by'ukuri n'ibirimo bigaragara noneho ubu by'ingoma mpotozi ya FPR DMI yakuye noneho agahu ku kibuno, ikaba igaragaje neza ko ibyo yajyaga ibeshya by'uko ngo yakirije abacikacumu cyangwa yaje kubatabara, ahubwo ari umurimbuzi wabo. Nkaba rero mbifurije amahoro n'imigisha y'Imana muri iki kiganiro. Murakoze.
Urakoze cyane muvandimwe Jonathan. Nkuko twatangiye tubivuga, inyito ya kino kiganiro ni FPR irahanagura uruhongohongo. Uruhongohongo abatavuga rumwe nayo n'abacikacumu. Ababashije kujya ku rubuga rw'ino radio yacu, radio ishakwe, basomye ko nyuma y'ingirwamatora ya Perezida wa Repubulika yegukanywe na Kagame nyine nawe wingirwa mu Perezida mu by'ukuri, ku kigero cya 99% hafi aho ngaho, akaba uwo mubare ari nk'uwo ibigirwa mana bindi bikunze kugira uretse ko harimo nibigeza aho ngaho bikagira bikifata bikagerageza gufata uciye bugufi gatoya ibigirwa mana yo bitegeshesha urusasu ingoyi n'agafuni leta Kagame muri ibyo bigirwa mana yateye rwose indi ntambwe mu gucecekesha Burundi batavuga rumwe nayo ari nako yegereza rwose gutsemba uruhongohongo abacika cumu rya genocide yibasiye abatutsi iryo totezwa perezida Paul Kagame ubwe abifitemo uruhare rukomeye nk'uko byagiye bigaragara nta kibasha no kwishira mu buswa bwinshi n'ubugome ariko navanze n'ubuswa nta kibasha kwishira na gatoya Paul Kagame arashaka ko uwakinishije wese kwiyamamaza amutsembana n'umuryango we cyangwa akanamushyira ku ngoyi hamwe n'uwo muryango ihoraho nk'abagome akabasonzesha ku mugaragaro kandi byihuse ntanafate rwose n'akanya ahubwo ati wenda amasonzeshe mfashe umwaka kugira ngo ndakengesha oya akabikora vuba vuba mu maso ya buri wese agasenya amazu akafunga amakonte akafunga ibyatungaga umuryango no kuvuga byatangaga n'akazi nka za entreprise ibintu nk'ibyo ngibyo byose abikora ku manywa y'ihangu kumugani we ntacyo yikanga ngiye rero inzira y'umusaraba umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara urimo kubera k'umwana we w'umukobwa ukomoka muri umuryango umukobwa wa Assinapol Rwigara wishwe urw'agashinyaguro naho ho ku manywa y'ihangu ndetse bakagerageza kubikora mu ikinamico ngo ryo y'accident y'imodoka ibyo ibinyamakuru by'amahanga bitagira isoni zo gukomeza kwita accident kandi mu by'ukuri byaragaragaye neza ko ari ubwicanyi ndetse banakoze ku buryo bwa giswa bikagaragara uwo mwana rero umukobwa w'imfura wa Assinapol Rwigara ariwe Diane Shima Rwigara yakinishije kwiyamamaza ni ko umuntu yabyita ubundi bwari uburenganzira bwe yiyamamaje bamukoreho uburiganya butagira ingano none bamuteye ibibazo byinshi cyane ndetse uroye ntibihagije gusa kuba baramubujije no kwiyamamaza kandi ku buryo bw'uburiganya baravuga bati kucya ahubwo wanatekereje kwiyamamaza ati reka rero si ibyo twakoreye so gusa Assinapol Rwigara reka nawe tukwereke ndetse n'umuryango wose nibyo wari wakora baranabikoze bibigitangira ariko nyuma y'uko kwiyamamaza nyine ibintu bari bakora ni agahoma munwa FPR inkotanyi kandi irashaka guhanagura Burundi udusigisigi tw'abatavuga rumwe na Paul Kagame babarizwa mu gihugu imbere ni muri urwo rwego abavuga ko bahagarariye FDU inkingi mu Rwanda bakukumbwe nk'udushwiriri bakajugunywa mu kagozi ejo kwa gatandatu ejo ku itariki ya gatandatu nzeri umwaka wa 2017 bashinjwa ngo gukorana n'imitwe y'iterabwoba aha ngaho umuntu yavuga ati ni ibintu by'ubucamanza ni ibintu by'ubutabera ntimwagombye kubyivangamo ariko iyi sisiteme ya FPR DMI duhora twamagana nta butabera igira irahimba ikora amahano ku manywa y'ihangu ibeshya n'ibintu mu by'ukuri byakagombye gutera isoni ariko nta soni igigirana nkeya ku buryo rero ikigaragara buri wese nuko kuguhumba humba no muri FDU inkingi ndetse ngo nawo muri PDP imanzi biragaragaza ko ari uburyo bwo kuvuga bati ntimuzigere mwongera no gukomana gatoya uwo ari wese ntacyo kwihanganirwa na kito kigihari mu yandi magambo rero abacitse ku icumu ubu ngubu noneho bimaze gufata indi ntera bigaragara muri ya muryango wa Rwigara Assinapol ariko rero mu by'ukuri binagaragara ahandi henshi kuko mu by'ukuri byakozwe kenshi kandi nta n'ukwezi gushira hadacuza imiborogo muri abo ngabo turaza kugenda tubigarukaho gusa rero umuryango wa Assinapol Rwigara ni umuryango ufite amateka akomeye haba muri Repubulika ya kabiri ya Habyarimana Repubulika ya MNDCD haba no muri Repubulika iriya nyine umuntu yakwita ko ari ya gatatu ya FPR DMI ufite amateka maremare nk'umuntu wabaye fasha bukungu mu byukwera umukungu umuntu ukungahaye cyane agafasha nyine n'izamuka ry'ubukungu bw'igihugu kuri izo ngoma zombi wenda ni ya mbere simbize ubanza ari mutoya ku ya mbere ku ya kayibanda ni cyane cyane ku Habyarimana niho yamenyekanye kugeza no ku ngoma FP bivugwa ko yanafashije nako n'izindi bivugwa n'abantu benshi babizi neza uko yayishyigikiye n'umututsi ukomoka ku Kibuye akaba yanayifashije kugera ku butegetsi rwose ari mu batanze amafaranga menshi mu bantu bagiye batanga atubutse by'umwihariko akaba yarafashije n'umuryango bwite waho Kagame yashatse nabyo ibyo biravugwa si nacyo kibazo ariko muri magama makeya yafashije by'umwihariko abanyarwanda benshi yahesheje akazi kubera nyine ibyo bikorwa bye afasha na FP kubera ibyo yemeraga none rero yishwe bunyamaswa yicwa bunyamaswa umuryango uratotejwe ku buryo umuntu atakwibaza niwo turi butangeho urugero bitasobanuye ko nongeye mbisubiramo ko n'abandi baba abatutsi bacitse ku icumu baba ndetse n'abandi bantu baharanira impinduka mu gihugu cy'u Rwanda bose nyine hagira za sembora agira umuntu avuga uyu nguyu n'icyitegerezo kubera yuko anazwi cyane bitasobanuye ko utazwi tuba tudashatse tutamwitayeho ariko urugero kenshi umuntu atanga ni urugero rw'abazwi Jonathan Musoni rero mu biganiro byawe hambere aha ngaha rwose hashize nk'imyaka 7 tugishinga RNC wakoze ibiganiro byinshi cyane ku bacika cumi batutsi ndetse wakunze no gukoresha umugani akamasa kazamara inka kazivukamo ibyo bintu wakunze kubigarukaho werekana ubi bwa FPDMI uko yakubereye mubi kuko nawe wabaye umusirikare wabaye uri umucika cumi mu Banyarwanda ntiwari uhariye mu rugamba ariko bakomariye umuryango uri umututsi ukomoka Inyanza ukaba umucika cumi w'umunyarwanda ariko wagiye no ku rugamba muri FPR kubera ko Emerende Cederi yari yakurembeje gukubita ikuhutaza ukavuga uti wenda nge hariya tuzarwana n'uburenganzira bwa buri wese ariko nyuma ya nkuko ukunze kubivuga uza gusanga mu by'ukuri waravuye mu mpyisi ukajya mu zindi mpyisi noneho rero uragarutse urabirebye birakuyobeye ukizwa n'amaguru ahunga ukomeza kuvuga ibintu byinshi cyane ibibazo abantu bavuga ubu ngubu ariko wowe watangiye kuvuga kera watangiye kuvuga tugishinga RNC no kuvuga mu mwaka wa 2010 nyuma y'ukwezi kwa 12 2010 ukunda kuvuga uti Kagame ni kakamasa kazamara inka kazivukamo nagira ngo rewe ufate ijambo Jonathan wibutse ibintu bimwe na bimwe cyane cyane wishingikirije muri ibi bintu biriho biba bimaze na ku minsi biba ariko bigeze ahantu hateye ubwoba harengeje ariko utahwemye kuvuga muri iyo myaka yose 7 ishize warabivuze biriho biraba nagira ngo ubisubiremo ariko mu kugira nk'uko turi abanyapolitiki ikintu cya mbere si ukurira gusa ni ukuvuga tuti umuti wa buhe ni gute aka kamasa kazamara inka kaba karazivutsemo twakikiza tudategereje gusa kurira tudategereje no kuvuga ngo byose ngo tuzicara ngo nka bimwe bya mutungo rufuri ngo niyo yanze iko byo ari byose igeza aho ikagwa Jonathan Musoni rero ijambo ryawe nagira ngo na kuvugira ibintu ijambo ryawe Jonathan
urakoze cyane muvandimwe Joseph urakoze kutwibutsa ibyo twagiye dukora byinshi nagiye mbivuga kuva kera ndetse na mbere y'uko dushinga RNC nagiye ngira amanama atandukanye tukagiraho duhurira na bamwe mu bantu bahungiye hano muri iki gihugu cy'Abongereza tukaganira ku bijyanye n'amateka yacu ku bijyanye n'igihugu cyacu uko kiriho kuri ubu ari nabyo byavuyemo nyine biriya biganiro cyangwa se ari amavideo amwe namwe nagiye nkora ariho nagereranije Kagame n'akamasa kazamara inka kazivukamo byari bishingiye ku byonzi cyane uko abatutsi bagiye bicwa kuva 1992 yaho bari muri Uganda barabizi ibyo rero noneho uyu munsi wa none aho bigeza aha biragaragarira noneho amaso ya buri wese kuko urupfu rwa Rwigara abantu baruvuzeho gatoya bigeza aho biraceceka ariko noneho nyuma barongera bamusenyeraho inzu umuryango uraho ngaho ariko noneho ejo bundi byabaye agahoma munwa kuko noneho mu byukuri byo twavugiye tuvuga kuva kera ubu ngubu abantu noneho barabona ishusho yabyo ibyo bibwiraga ko wenda hari ibyo tubeshya mu byukuri ubu biragaragara urebye ibikorwa bikorerwa uriya mubyeyi bapfakaje n'abana be cyane cyane nubwo uriya mwana w'umukobwa Shima Diane Rwigara yagerageje gushaka kwiyamamaza bakabimwangira ariko mu byukuri ntabwo ariyo nkingi nyamukuru igaragara ko yaba ariyo bazize umuryango we kuko ise bamwishe atari yanatekereza kwiyamamaza ikindi nuko iki kiganiro nifuzaga ko nza kukivuga mu bice bibiri kuko hari itotezwa ry'abatutsi bari mu Rwanda muri rusange noneho hari n'itotezwa cyane ryagaragaye mu buryo bukomeye n'ubu ngubu rikigaragara ryagaragariye abatutsi bakomoka ku Kibuye mu bacitse ku icumu nyuma ya 1994 aha rero muri iki gice cya mbere kirerekana neza ukuntu mbere ya 1990 cyangwa se tariki ya mbere z'ukwakira 1990 ubwo inkotanyi zateraga u Rwanda imiryango myinshi y'abatutsi bari mu Rwanda yagiye yohereza abana bayo mu nkotanyi mbere y'uko zitera na nyuma y'uko zitera ari nako batangaga n'imitungo yabo yo kugira ngo bafashe abo bana boherezaga cyangwa se bafashe urugamba rwari mu rwitegurwa kugira ngo barwanye leta yemereye DCDR mu byukuri nayo yari imeze nabi yari yaramereye abanyarwanda nabi cyane cyane abatutsi ndetse n'abataravugaga rumwe b'abahutu batandukanye bo mu majyepfo y'igihugu cyangwa se nabandi bose batavugaga rumwe nayo icyo gihe rero byatumye abatutsi benshi bohereza abana babo mu nkotanyi baba basore n'inkumi ndetse batanga n'imitungo yabo ikibabaje rero ni iki ikibabaje nuko mu byukuri nkuko twagiye tubivuga mu biganiro byahise abana benshi bavaga i Rwanda bageze mu nkotanyi bamwe bicwa batari bagera no mu kigo cy'imyitozo ya gisirikare twagiye tugaragaza aho bitaga mu miyenzi aho hakorerwaga ibarurwa abenshi naho ngaho bagiye bicirwa bishwe n'agatsiko k'abanazi ba DMI bahoraga bumva ko abana bava i Rwanda mu byukuri ntaho batababona nk'abatutsi nyaba ahubwo babona nk'abagambanyi cyangwa se babona ko n'imiryango yabo ari abagambanyi bagafatwa mu rwego nk'ubwo bafatagamo abahutu kuko bumvaga ko abahutu aribo batumye bahunga ari nk'aho ariwe mwanzi wabo bahanganye mu byukuri mu bigaragara nta nubwo wabonaga ko ikigaragara ari uko bahanganye n'ubutegetsi bubi cyangwa se amateka yagiye aba mabi mu ngoma zabanjirije yaba banazi bo muri DMI twagiye dusobanura mu byukuri uburyo abatutsi bagiye bicwa mu gisirikare noneho icyaje kubabaza kandi giteye agahinda kugeza uyu munsi wa none nshaka kugira ngo abanyumva banyumve neza kuko uyu munsi ndashaka kuvuga cyane ku batutsi bari mu Rwanda nyuma y'ibyo bikorwa byose by'iyicarubozo twagiye dukorerwa mu gihe cy'igisiri cy'intambara kuva 90 kugera 94 ni nako byakorerwaga n'abandi n'abatutsi barimo imbere mu gihugu. Niko MNDCD nayo yafite gitanzitse ikoresheje ibishugi byazo by'interahamwe byari byaratojwe kwica abatutsi muri icyo gihe cya mbere yuko hanurwa indege. Aha muri rishotora na rikomeye byaje gukorwa na FPR DMI ubwo leta ya Emeline de Sederi yajyaga mu mishyikirano na n'umutwe wa FPR Inkotanyi mu mishyikirano yo gushyira hamwe aribwo DMI ya Kagame na FPR baci inyuma barasa indege yari itwaye Perezida Habyarimana na Perezida w'u Burundi Ntaryamira ari nabwo iryo joro habayeho irimbuka ry'abatutsi. Uyu mutego FPR yawugushijemo MNDCD kuko yari izi neza ko niwugwamo iri bwica abatutsi noneho FPR bikayorohera gufata igihugu kuko aricyo cyari kigambiriwe nicyo cyari igikorwa nyamukuru cyo gufata igihugu. Aha MNDCD imaze kugwa muri uwo mutego yahuka abavandimwe babo yahuka abo bashingiranye yahuka imiryango y'abatutsi barayitsemba bihinzira FPR nayo kwicuka ishatse yica imiryango myinshi iraza ifatira ubutegetsi muri ayo maraso. Ikigaragara nuko imaze gufata ubutegetsi itigeze igaragaza kurengera mu by'ukuri abatutsi bari bacitse ku icumu mu gihugu kuko nabo ubwabo harimo nabo bishe bakanamburwa n'ibintu byabo. Ikindi cyagaragaye nuko nta kintu kigeze kigaragara ngo abacitse ku icumu babashe gufashwa babakure mu kaga barimo muri icyo gihe cyo kurokoka genocide. Abatutsi bari mu Rwanda bari bafite ubushobozi harimo abize harimo abari abacuruzi bari bafite ibikorwa bakoraga nibwo bishyize hamwe bagerageza gushinga uyu muryango wa Ibuka. Ndabyibuka neza na ngira ngo Joseph twanabikozemo ikiganiro mu myaka nk'itanu ishize twerekana uburyo Ibuka FPR yayitoteje kugeza aho abari bayigize bahunga kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri aho FPR na DMI muri rya kinamico ryayo bazanye Mugesera noneho Antoine Mugesera Antoine wari umukada wabo bakamukoresha gufata Ibuka noneho bashyiramo abantu babo cyane cyane mu batutsi bavuye Uganda. Ibuka ubwo ngubwo ibaye ishami rya FPR DMI muri ibyo bihe ari nabwo nyine hari hageragejwe gushyirwaho n'ikigega gifasha abacika cumu cya farije. Icyo nacyo cyaje gufatwa na FPR DMI ku buryo n'abari bakiyoboye cyangwa se bafataga ibyemezo muri iki kigega byafatwaga n'abayobozi bakuru harimo n'abasirikare b'abatutsi bavuye Uganda ku buryo amafaranga menshi yagiye akoreshwa mu gufasha abana babo n'imiryango yabo aho gufasha aba bacika cumu bari barokotse iyi ntambara y'interahamwe na Sederi andi barayafata bayakoresha mu bintu byabo amwe afatwa n'umugore wa Kagame ari we Nyiramongi Jeannette ari nabyo bagiye bakoresha muri biriya bintu byose numva bita ngo Imbuto Foundation n'ibindi bakora mu byukuri byaragiye biva muri ayo mafaranga ibihugu byagiye bitanga kugira ngo afashe abarokotse ako kaga ahubwo ntabwo bigeze babafasha nabo mu miryango y'abapfakazi bo mu muri uyu muryango nabo bise Avega Agahozo bubakiwe imidugudu ndetse n'abacika cumi bagiye babubakira imidugudu idafashe ku buryo itamaze imyaka ibiri ahubwo yahirimye abandi amafaranga bishyirira mu miryango yabo biyubakira amazu biguriramo amamodoka arahenze ku buryo bafite imibereho iri mu rwego rwo hejuru abacika cumi bo biyicira isazi mu maso abandi babica uruhongohongo abandi bakabafatanya n'iyo nzara bakabakoresha mu kuneka cyangwa se mu kugirira nabi bagenzi babo kubera ko baba barabashonjesheje babaha icyo kurya bakabakoresha ibyo bashaka ikindi nuko abari mu gisirikare twahabonaboneye ku buryo abenshi muri bo mu byukuri ntawe muzabona w'umunyarwanda cyangwa se w'umututsi wari mu gisirikare cy'inkotanyi uyu munsi wa none muzabona mu myanya yo hejuru cyangwa se mu mapeti yo hejuru kubera urwo rwango bari bafite ari narwo rurimo rugaragara mu buryo bukaze noneho butakibasha kwihishira kandi muzi neza ko FPR DMI inkingi yayo ya mwamba yubakiye kuri genocide yakorewe abatutsi ariho yakuye amafaranga atagira ingano ari nabyo irishisha byatumye baba bakire bakijijwe mu by'ukuri n'amafaranga yaturutse mu maraso y'imiryango yacu sinzi muvandimwe Joseph niba wankundira nkakomeza cyangwa se wenda igice cya kabiri nkaza kukizaho mumaze kugira icyo wenda mwongeraho namwe kuri ibi ngibi nari maze kuvuga
ndagushimiye cyane Jonathan urakigera icyo gice cya kabiri nagira ngo tubaze n'umuvandimwe wacu Sixbert Musangamfura kuko ibyo byose uriho uvuga nawe yabaga biruze yari umunyamakuru mu Rwanda icyo gihe mu Rwanda mujya muri abo bose bohereza abana bo muri FPR ndetse nawe ubwawe ujyamo nkuko wabivuze guharanira uburenganzira icyo gihe n'imbere mu gihugu abatutsi bari bahari n'abahutu bari bahari abatari biyometse nyine ku ntagondwa zo muri MNDCD baravuga bati impinduka niyo ni nziza ndetse n'abavandimwe bacu bari mu mahanga uburenganzira bwabo bwo kujya mu gihugu cyabo bagahabwa agaciro ni uburenganzira butagomba ubundi kuburanwa niko byari bimeze imbere ubwo hari birumvikana abatabyumva no kuvuga intagondwa z'abahutu by'umwihariko Sixbert Musangamfura wari umunyamakuru wari urangije amashuri uri mutoya uri umunyamakuru rwose ubibona neza ufite ikinyamakuru cyasesenguraga ibintu neza bigaragara yuko wari ubiruzi ibyo byose rero icyo gihe FPR uko twayibonaga nk'abantu nk'uko yavugaga harimo abantu bakomeye abantu twizeyeho rwose kuba aba progressiste aba setse ndashonga twaravuga tuti uburenganzira bwabo mu byukuri ibyo baharanira ni nk'ibyo natwe duharanira bityo rero tuganire tureke kurwana tureke kwicana turi abanyarwanda nagira ngo ufate ijambo rero wunganire umuvandimwe Musonera kugira ngo abantu bumve ukuntu mu byukuri habayeho kuva kukaga ka MNDCD hakaba rero no gufungura imiryango ya kandi kaga ka FPR DMI izamo ryawe Sixbert
murakoze bwana Joseph Ngarambe ndagira ngo kandi ishime kumugaragaro bwana Jonathan Musonera kubera amagambo akomeye cyane amaze gusobanura kubera isesengura rikomeye amaze kugaragaza cyane cyane mu bijyanye n'ari amateka ya y'imikoranire ya FPR Inkotanyi cyane cyane FPR GMI avuga ubwo abafite ubutegetsi muri FPR n'abatutsi baturutse mu Rwanda cyangwa n'ahandi bagenda bashaka gutera inkunga cyangwa bajya gutera inkunga uwo mutwe wari utangiye intambara bakajya gutera inkunga kugira ngo bihutishe urugamba batanga amaboko batanga amaraso yabo ariko bamwe bakakirwa n'agafuni n'urusasu bamwe bakagwa ku rugamba kandi batishwe n'umwanzi batishwe n'uwo barwanaga ahubwo bishwe n'abo bagiye basanga ni ikintu gikomeye cyane ahubwo kikanagaragaza ukwihangana gukomeye kw'ababyeyi babo bana kuko ababyeyi babo bana barabimenye byanze bikunze byatwaye igihe ariko byagezeho bamenya uko abana babo bagiye bicwa ariko ababyeyi barakomeza barumumiriza bashingagira bashira bavuga bati icyaharanirwaga cyari gikuru yenda ni ibintu byakozwe n'intagondwa yagirije mu bandi ntabwo byakozwe n'umuryango wa FPR Inkotanyi niko abantu batekerezaga ariko nka FPR Inkotanyi ifata ubutegetsi Kigali ariko nanavuga yenda nanahereye ibyumba kuko ibyumba mu kwezi kwa kane igenda na kane kwa gatanu kwa gatandatu narindiyo nza i Kigali FPR imaze gufata umujyi wa Kigali ndetse nkora no muri iyo leta nari mpari icyo nabonye ni uko intagondwa zo muri GMI intagondwa zo muri GMI nizo zabaga zifite ububasha bwose bushoboka mu gisirikare cya FPR Inkotanyi izo ntagondwa uwo zashumurizwaga yaba umuhutu yaba umututsi ntabwo yarokokaga byabaga byarangiye icyo cyaragaragaraga ku buryo ndetse hari n'abo amagambo yacikaga bavuga bati umuntu warokotse yarokotse kubera ko yari afite ukuntu akorana n'abicaga abandi bityo ukumva ko umuntu warokotse yenda yakijijwe na Nyagasani cyangwa se yagize amahirwe akabona aho yihisha igera hamwe hamuvumbure ugasanga nanone abo yitaga ko bamutabaye nabo baravuga bati kurokoka kwawe irimo ibanga ry'interahamwe ndetse ugasanga nabyo bitera ingorane ikindi kibazo gihe niboneye ubwanjye ni uko icyo gihe FPR imaze gufata Kigali abantu b'abasirikare baturutse muri Uganda bazanye imiryango yabo yaje ku bwinshi noneho baza ari abantu baje mu gihugu nyine cyafashwe igihugu cy'amata n'ubuki niko buri wese yavugaga icyo gihe kuko ni Kigali no mu Rwanda hose imyaka yari yeze wasangaga imbuto ziri ahantu hose ku buryo yigize nko mu mwanya w'umuntu wari uturutse mu mahanga amaze imyaka 40 atabona u Rwanda kuko uwo muntu yaravuga ati ngiki igihugu cy'amata n'ubuki bambwiye hari amatungo ari aho ngaho adafite ba nyirayo hari imyaka mu mirima ku buryo rwose umuntu yavugaga ati ntabwo nari nzi ko ku isi hari igihugu kimera gutya abo bantu ariko nta n'ubwo bari bafite aho baba kuba batari bafite aho baba rero byasabaga ko abasirikare kuko nibo bari bafite imbaraga bafite imbunda babashakiraga amacumbi mu mazu cyane cyane ubwo nabwo nk'i Kigali kuko nari mpari narabirebaga ugasanga nyine abasirikare barica nk'imiryango imwe n'imwe kugira ngo inzu ziboneke babone aho batuza abantu babo icyo gihe rero nk'ahantu mu miryango y'abatutsi habaga hararokotse nk'umuntu umwe babiri nabo ubwo babaga nyine bakiri aho bihishe noneho bagasanga inzu yabo yanditseho ko yafashwe kuko amazu barandikaga ngo inzu yarafashwe bajya kubaza ati nk'umwana yagaruka cyangwa se hari n'undi muntu warokotse mu muryango yajya kubaza muri leta cyangwa cyane cyane ubwo ntabazaga mu gisirikare kuko abasirikare bo bafite imbaraga yajya kubaza ati inzu yanjye iri hariya inzu yacu iri hariya irimo abasirikare cyangwa se ituwemo n'abantu tutazi aho baturutse kandi ndahari nagira ngo inzu yanjye mu bufashe nyisubirane noneho uwo muntu bakajya kumufasha bakamubaza ese muryango wanyu harokotse abantu bangahe basanga ari nk'umuntu umwe rwose nawe ntawamenyagaho arigisiye ntawamenyaga hanyuze nawe yarapfaga akabura bityo noneho cyane cyane nk'iyo bagendaga bakabwira bafashe inzu bati iyo nzu muyivemo dore nyirayo nguyu umucikacumu ababyeyi be cyangwa se abandi bavandimwe be barishwe barashira muyivemo arahari uwo muntu rwose bamuhaga baravuga bati tuzagaruka ejo ejobundi akagenda ntiyongere kuboneka ibyo rero biri muri bimwe mu byatumye nyakwigendera Sixtin Ndashonga wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu icyo gihe biri muri bimwe byatumye arakarira avuga ati FPR narwanye ntabwo ari ibingiyi kuko iteka buri munsi abantu bari urujya n'uruza bavuga bati abantu umuntu wacu yagiye kureba inzu ahita abura ntabwo twamenye irengero cyangwa se umurambo we watoraguwe aha n'aha kandi yari agiye kureba inzu ye irimo abasirikare abo bantu bishwe icyo gihe bazira amazu yabo abasirikare bari babohoje cyane cyane abantu nk'abahutu bo baratinyaga kubera ko yaravuga ati inzu yanjye niba yafashwe n'abasirikare ntaho ndi bunyure cyane cyane ko ibintu bikiri mu rujijo umuhutu wese agaragara nk'interahamwe cyangwa se yitwa interahamwe kuvuga ngo ngiye gusaba inzu yanjye yaba ari ukwiyahura umuhutu yarabundaga agaceceka akabyihorera ariko nk'umututsi akavuga ati iyi nzu ni yacu ni ngombwa ko inzu yacu ubwo hari umuntu wacu warokotse ubwo narokotse ni ngombwa ko umutungo wacu usubira abo ngabo rero benshi bagiye babijyamo ako kanya ntabwo babayeho rwose tumva ubuhamya kuri ibyo ngibyo ni bwinshi cyane bugaragaza yuko hari icyo kintu cy'uko abantu bari basanzwe baba mu Rwanda batafatwaga kimwe n'abantu bari batahutse cyane cyane abantu babaga bafite bene wabo bari bigemanye icyo nanjye narakibonye ikindi gikomeye cyane umuntu yavuga ni uko nk'iyo miryango yitanze igatanga utwo ifite igatanga abana bayo nyuma inkotanyi zamara gufata leta iyo miryango nyine n'inkirira hato nayo igafatwa nk'uko nguko ikabona ukuntu abantu babo bicwa abatarishwe n'interahamwe ikabona ukuntu bicwa n'abantu n'aba DMI ikabona ukuntu umutungo wabo bawukurikirana gutyo bakabuwambura ku mbaraga nk'iyo miryango isa naho yishwe inshuro nyinshi cyane hari ukwicwa n'interahamwe hakaba no kwicwa n'uwo bakekaga ko aje kubarengera nk'iyo ndebye rwose urugero rw'uriya muryango wa Rwigara cyane cyane nkavuga ku bya Diane Rwigara yiyamamarije kuba perezida wa repubulika nyuma akamwangira kwiyamamaza bavuga ngo yasinyishije abantu bapfuye ndetse nyuma yaho akaza leta ikaza gusasa iwabo igatwara ikintu cyose ishoboye gutwara igafunga inganda zabo kugeza n'ubwo bafungiye mu rugo bambaye amapingu bakamara iminsi baboheye mu nzu nyuma bakaza leta ikaza kuvuga ngo igiye kubakurikiranaho ibyaha Diane Rwigara agakurikiranwaho yuko ngo yasinyishije abantu bapfuye noneho mama we n'undi na mukuru wa Diane Rwigara bakavuga ko ngo bakurikiranyweho ibyo kunyereza umutungo cyangwa se guhisha imisoro cyangwa kwiba imisoro ya leta ibyo rero ni ikintu gikomeye cyane kigaragaza yuko FPR Inkotanyi DMI nta muntu ufite agaciro imbere yayo uretse umuntu ufite ayo mashami muri DMI utayafite nta gaciro afite yaba umuhutu yaba umututsi nta gaciro afite na gatoya uriya muryango urebye ukuntu hari Rwigara yitanze urebye ukuntu yatanze utwo yari afite kugira ngo afashe uko ashoboye ndetse akibuka mu bandi bacuruzi asobanurira abatari bazi iby'Inkotanyi avuga ati mufashe uko mushoboye abavandimwe batahe umukuru uko musubiye nyuma
Sixbert hari ukuntu utari uvuga neza wakwegera ibyuma
ubu muranyumva neza
ubundi ubu byatangiye kuza ariko ubwose
muranyumva neza
ubu ndakumva ariko riracyariri ijwi ndakumva ariko ijwi ntabwo rivuye risohoka cyane yo komeza
ndagerageza kuryongera uko nshoboye nyine nk'urugero rw'umuryango wa Asina Paul Rwigara umuryango witanze uko ushoboye ndavuga Asina Paul Rwigara agatanga icyo ashoboye cyose ndetse akegera bagenzi b'abacuruzi n'abandi ati duteye inkunga runo rugamba ibyo ariho akorerwa ni ikimenyetso kigaragaza yuko FPR Inkotanyi abantu yasanze mu Rwanda nta gaciro na gato bafite imbere yayo ni ikintu cyerekana ko abo bantu kuri FPR Inkotanyi ko ni nk'abantu ni nk'ibikoresho byari aho ngaho gusa kugira ngo ibikoreshe nitabikenera ibijugunya aho ishaka ariko ikibabaje ni uko n'abantu bitanze bagakora uko bashoboye barimo bicwa uruhongohongo imiryango yabo igatotezwa bagafatwa nk'abagome bagafatwa nk'abantu bagiriye nabi igihugu cyabo kandi ari abantu ahubwo bitanze ni ikibazo rero gikomeye cyane ahubwo gisaba buri wese uri muri FPR kureba kure akareba ati akareba nk'umuryango wa Asina Paul Rwigara ndavuga kugera yishwe na nyuma yaho ubundi FPR Inkotanyi imaze kwica umuntu benshi basa naho banatera imigeri umurambo we bavuga bati uyu muntu upfuye yari mubi ndetse ugasanga mu bitangazamakuru byabo ari ukuntu umuntu bamwanduza bakamuvuga ibintu byose bibi bishobotse nka Asina Paul Rwigara yakwigendera Asina Paul Rwigara ntabyo numvise bamusebya kugeza ubu ngubu ariko murebe ukuntu umuryango we uri gutotezwa ari umuntu witanze uko ashoboye nicyo nteraho mvuga nti ese umuntu uri muri FPR Inkotanyi cyangwa uri nko winjira mu bungubu abona arushiki Asina Paul Rwigara ese umuntu uri muri FPR Inkotanyi abona arushiki abantu bashinze uwo muryango ubungubu batakigaragara na gatoya ndibuka FPR Inkotanyi dutangira kuyumva muri 1990 abantu bavugwaga abantu bagaragaraga abantu bigishaga amatwara ya FPR Inkotanyi abayivuganiraga hirya no hino abo bantu nta n'umwe ucyumvikana nta n'umwe ukigaragara bose barazimye kubera impamvu zinyuranye bikaba rero bigaragara yuko Paul Kagame amaze gufata leta amaze gufata ubutegetsi FPR Inkotanyi yarayishimuse agira akarima ke arakubura ari abayishinze ari abamufashije kugera ku butegetsi ari abamufashije abamwakiriye mu gihugu arakubura n'ubu agikubura uburyo rero n'abandi nubwo yenda bumva batekanye kubera ko bitarabageraho baribeshya kubera ko niba kubura nabo igihe cyabo kizagera nabo abakubuza murakoze rero Joseph Ngarambe nagira ngo usubirane ijambo
ndagushimiye cyane rwose muvandimwe 6B kuko ibyo Jonathan yavuze kabone n'ubwo buri wese yabaga afite aho ahagaze n'ibyo ariho areba n'undi yabaga ahagaze ahandi nawe abireba ndetse bakanyaruka bakabibona kimwe nk'uko abantu bose bifuzaga impinduka nziza mu Rwanda itame n'amaraso babyifuzaga ni nako abenshi mu basanze urwo rugamba rwa FPR bavuga bati yego bati intambara irica batariko igitutu cy'igisirikare nacyo gishobora gutuma impinduka irimbire mu gihugu ibasha kwihuta Jonathan rero aravuze ati ngiye gutangira igice cya kabiri cy'ikiganiro noneho mbanza kugusaba ko wareka na mugenzi wacu Sixbert akavuga nawe aho yari ahagaze uko yabonaga ibintu mu by'ukuri ibyinshi mwabibonaga kimwe sina nikabaye nayo mpamvu n'ubu ngubu muri kumwe muvuga ibintu mukavuga amateka, buri wese akoresha ahagarara kukuri, cyane cyane akirinda kujya mu bintu by'ubwoko byo kuvuga ngo ndarebesha ijisho ry'ubwoko, bityo nirinde kureba akababaro kuwavashije nko kujya ku rugamba avuga ati niyo makiriro, nicyo cyatuma aho igitutu gituma ibintu bihinduka. Uko biri kose rero ntabwo twazanywe hano no kuvuga ngo FPR ngo abayigiyemo bagiye gushaka impinduka kuri ubwo buryo, cyangwa se n'abandi bavuze bataba nabo n'abavandimwe bagomba kumva. Ntabwo ibyo turimo ari ukugira ngo tujye mu ikintu cyita mu gifaransa contrition, nk'uko abantu muri MNDCD bakunze kubyuriraho ngo rero ngo ingoma ya Habyarimana ari nziza ngo kubera ko FPR yaje ikaba mbi. Turaza kugenda araho tuza kuganira wenda nabyo tubivugaho gatoya, dukunze kubivuga ariko niba ngombwa turabisubiramo. Jonathan rero cyo igice cya kabiri wari washatse gutangira ijambo ryawe.
Muvandimwe Joseph, nshimire na mugenzi wacu Sixberry uburyo asobanuye cyane byimbitse imiterere mu by'ukuri ya FPR-DMI, imizi yayo, ubwicanyi bwayo, uko gutabara Abanyarwanda yabazaniye, ahubwo ari ukubarimbura icyo ari igamije mu by'ukuri ari ugufata igihugu. Ari nacyo nagira ngo cyane cyane mbwire abatutsi bibeshya ngo FPR yaje izanywe no kubarokora. Ntabwo yaje izanywe no kubarokora, ahubwo yatuzaniye akaga, izanwa no kuturimbura, iraturimbuza, iranaturimbura. N'uyu munsi wa noneho biragaragara cyane, ubundi byarakozwe, ubwicanyi burakorwa, abantu bakajya bavuga ngo ntacyo wenda bizashira, ariko noneho aho bigeze aha ari nabwo nshaka kwinjira mu gice cya kabiri nise akamasa k'inkunguzi kari gase mu bugi bw'intorezo. Akamasa k'inkunguzi kari gase mu bugi bw'intorezo moti kahari gase gute. Nyuma y'intambara ya 1994 habayeho kwibasira cyane bikomeye ndetse ku mugaragaro abacikacumu, ariko cyane cyane noneho abakomoka ku Kibuye, cyane cyane mu miryango y'abasesero yabitwaga abasesero, barayibasiye barayitoteza, cyane cyane ko yagaragaragamo abantu bize, ikagaragaramo abacuruzi ndetse ikagaragaramo n'abayobozi bari mu myanya ya leta ndetse n'abari mu gisirikare. Ari naho tubona mu by'ukuri abavandimwe Sebarenzo wabaye umukuru wa w'inteko ishinga amategeko ni umunyakibuye, akaba n'umucikacumu. Ariko noneho reka dusubire inyuma tuhere kuri kuba abubatse ibuka. Ntabwo ndi busubiremo amazina yabo, bose murabazi, iki kiganiro twaragikoze. Ariko ndagira ngo ngaruke cyane kuri Dr. Josué Kayijaho na murumuna we Asieri Kabera, ngira ngo baravukanaga niba ntibeshye.
Mukuru we
ari Sebarenzi, ari Josué, ari na Kabera n'abanyakibuye, aba bose baratotejwe ku buryo Sebarenzi yarahunze, Izozo warahunga, Asiyeri we baramwishe. Noneho hari n'abandi tuzi ba Anastase Murumba, nawe n'umucikacumu wo muri Kigali, ariko aba turavuga iki gice cy'abantu bayoboye ibuka. Hakabamo n'abandi baje gufungwa, abandi baratotezwa, ku buryo mu by'ukuri Abanyakibuye byaje kuba ikibazo gikomeye cyane muri leta y'agatsiko ka DMI muribuka ko aribwo habayemo nifungwa rya bamwe mu basirikare harimo Ben Rutabana hakabamo na Thomas Sankara Habyarimana harimo nabandi bahunze bahunganye na Sebarenze harimo witwa Emmanuel harimo nabandi bishwe muri icyo gihe iri totezwa ry'abanyakibuye kandi mu byukuri ari abenshi muri bo bara abacuruzi bafite amafaranga barafashije FPA haba ku rugamba na nyuma y'intambara baratotejwe baricwa barasahurwa abandi bahunga igihugu barangazwa ikigaragara rero ni iki muri iyi myaka ibirishize murebe mu byukuri abarescapé cyangwa se harimo naba abanyakibuye bamaze kwicwa uko bangana muraza kubonamo Asinapore Rwigara muraza kubonamo umwana wa Major Kayitare Dieudonné muraza kubonamo Mucyo Jean Dodier muraza kubonamo Dr Gasakure muraza kubonamo Dr Nahasoni Munyandamutsa muraza kubonamo n'uyu mwana ntabana Aime muraza kubonamo Gustave Makoneni muraza kubonamo Gafirita Washimuswe muraza kubonamo umudamu Christine Ribagiza muraza kubonamo Rutagengwa bamanitse bavuga ngo yiyahuye hari nabandi amazina ni menshi harimo aba abo nabo tuzi abenshi bariswa bakajugunwa no mu migezi ntihagire mu byukuri ugira icyo avuga ariko icyo nshaka kugarukaho ni iki ndashaka kugaruka cyane ku muryango wa Asinapore Rwigara ibi byose byarakozwe abanyakibuye barahunga abandi baraceceka ariko noneho aho bigeze nagahoma munwa ni nabyo nise ko akamasa k'inkunguzi kari gase mu buryo bw'intorezo ibyo barimo gukorera umuryango wa Asinapore Rwigara nyuma yo kumwica no gusenya umutamenwa w'inzu wari ukomeye wari waranageragejwe kuva kera dore kuba ingoma zose zawuhigaga kusenya ariko noneho iyo yakamiye akayiha umutungo we akayiha abavandimwe be bakayirwanira ndetse bamwe bakayigwamo abandi bakabizira bagafungwa abandi bagatotezwa aricwa inzu barayisenya none ubu mu byukuri ikigaragara nibyo barimo gukorera umupfakazi yasize nabana ni naho navuze cyane ko yewe ntari buvuge cyane ko uriya mwana w'umukobwa nubwo yagerageje kugira ngo yiyamamaze aba perezida akavuga ibitekerezo bye cyane cyane atari byo mbona ahubwo ni irisanzwe mwitotezwa cyane ry'abanyakibuye cyane cyane mwitotezwa ry'abacika cumi kuko iyo biba ari cyazira ise ntacyaba yarazize n'inzu yabo ntacyaba yarazize iritotezwa rero rimeze ritya ryo kwambika ubusa umuryango bakawuzirika amapingo bakabatwikira bakamena inzu bakamena amatara bagatwara amafaranga bagatwara ibikoresho bya computer amatelefone nibindi bikoresho byose bifuzaga gutwara n'umutungo wabo bakabasigaho mu nzu bakabakorera iyicarubozo n'agashinyaguro imbere y'abanyamakuru imbere y'amahanga yose abantu barebera ibi ndagira ngo mbwire Kagame ko yari gase mu buryo bw'intorezo kandi ko buzamugaruka vuba bidatinze ndasaba ko abanyarwanda cyane cyane abatutsi bibwira ko iriya leta ari leta y'abatutsi ntabwo ari leta y'abatutsi Kagame ni kabutindi yavutse mu miryango y'abatutsi ariko ni kabutindi yaje kuzarimbura abatutsi idasize n'abahutu idasize n'amahanga idasize n'abaturanyi twabitanzemo ikiganiro ibiganiro bitandukanye ariko uyu munsi ndagira ngo mbwire abatutsi baratekereza iki ese barindiriye ko hapfa bangahe hari barindiriye ko handagazwa bangahe kugira ngo bahaguruke bamagane uyu mwicanyi uyu mugizi wa nabi utagira imbebya utagira impuhwe ndagira ngo nsabe mu byukuri nivuye inyuma abari abasirikare kuko ntabwo ibi ngibi ari byo barwaniye ntabwo barwaniye Kagame n'akagatsi ku KDMI barwaniye kugira ngo batabare abanyarwanda ndasaba abagore bitwa ko bari mu nteko bavuga ngo bararenga 40% mu nzego z'ubutegetsi bw'igihugu no mu nteko ishinga amategeko hakaba hari nta numwe urahaguruka ngo yamagane ku mugaragaro ibirimo bikorwa na kariya gatsiko ka DMI bikorerwa uyu muryango w'umupfakazi wa Rwigara Sinapolo n'abana be ese aba bagore ko bareba mugenzi wabo ibyo arimo akorerwa n'abana ejo niba aribo bizajyaho bizagenda bite bakwiye guhaguruka bagahaguruka bakamagana ibi bintu birimo gukorwa kuko ni ngo imbeba iry'umuhini yototera isuka ejo nibo ndagira ngo muri rusange nsabe iyo imiryango yitwa ngo nibuka Farije ARG n'indi miryango Avega agahozo n'indi miryango y'abacika cumu guhaguruka ikamagana ibi bikorwa birimo bikorerwa bagenzi babo rwose ntibabaho ngo bicecekere baruce barumire kubera ubwoba ntacyo baramira kuko ntawarushije Rwigara gufasha inkotanyi ntawarushije umuryango wa Rwigara gutanga amafaranga atagira uko angana bafasha aya mashitani yazanywe no kugira ngo arimbure abanyarwanda mu by'ukuri abeshya ngo azanye amahoro nta gisigaye nkuko twabyumvise muri iriya video umuryango wa Rwigara uvuga aba bantu baratwishe kuva 95 ndagira ngo noneho ngiye mvuge ko baratwishe kuva 90 kugeza uyu munsi wa none ntabwo bigeze buna muri 10 bafite ibikorwa birenze iby'intera hamwe bafite ubugome burenze ubw'intera hamwe ntabwo ubu bugome hari aho bwigeze bugaragara mu banyarwanda ubugome burimo bukorwa na FPR DMI muri iki gice cya kabiri nashatse kwerekana ubugome bwagiye bukorerwa mu by'ukuri abanyakibuye mu buryo bwihariye nubwo bwakorerwaga n'abandi batutsi muri rusange n'abandi barisikape muri rusange ariko cyane cyane mu buryo bwihariye yaba ari mu gisirikare yaba ari mu butegetsi yaba ari mu bacuruzi abanyakibuye mu by'ukuri bakorewe iyicarubozo n'uyu munsi wa none biragaragayeho bahuka umuryango wa Rwigara ku mugaragaro bokorera ibikorwa by'agahomamunwa bigaragara kuri iyo ndasaba rwose abakiriho bahumeka baba ari nabo muri abacika cumu b'abanyakibuye baba bari hanze guhaguruka tukamagana ibi bintu kuko nta kindi gishoboka gukiza igihugu uretse guhagarara ku kuri tukerekana ibintu uko biri noneho ibyo twajyaga tuvuga mu by'ukuri bakabona ko twebwe nta hantu tubogamiye ahubwo ari ukugira ngo tugaragaze ukuri gushobora gukiza abanyarwanda Joseph wenda nabangarukiye aho
urakoze cyane Jonathan urakoze cyane rwose ntabwo kuvuga ibibazo bikomeye cyane kuvuga aka gahinda kuvuga aya mahano ya FPR DMI byafata igihe kirenze ikingiki twateganije ariko tuzagenda tubigarukaho kandi sinavuga ngo tubivuze wavuze abatutsi bari barakoze babaceka cumu bari barakoze umuryango wayibuka hagamijwe kwibuka koko ababo bishwe na genocide no gushakira imibereho abasigaye bakeya cyane bacitse ku icumu wavuze amazina amwe ba Anastase Murumba bari abanyamanga mukuru bayibuka nabo bakirwe n'amaguru bagahunga hari ba Dr. Josue Kayizajaho nawe wakirwe n'amaguru akaba yari mu vice president ukuvuga president wungirije wayibuka akaba yari n'umuvandimwe wa Asier Kabera yari muri umuntu ntabwo ari mukuru we yari muri umuntu we kuko Asier Kabera ni wari mukuru ndetse twibagiwe n'undi muvandimwe wabo witwa Nibizi Ozea yategekaga kiriya kigega gishinzwe kufasha abacitse ku icumu kiriya kitwa Farije nawe yakirwe n'amaguru wavuze hari sinibuka niba namuvuze Tine Masozera nawe yabaye umuntu ukomeye cyane muri iyo mishinga yo gufasha abacitse ku icumu akaba ye secretary executive nawe aho ngaho muri buka abo bose rero nta numukira aho ngaho ibintu byahawe umukada nawe umucika cumu mu by'ukuri kabone nubwo genocide yabaye adahari ariko nawe numucika cumu kuko yici wabe ariwe Antoine Mugesera wahemutse umunyabihemu rwose tubisubiremo wemeye gufasha ingoma ya gahotoro ya FPDMI kugira ngo ibohoze ibuka igire nyine ikintu gisigari cyabaringa ndetse kitanabasha no kuba cyarengera abantu nk'abo kwa Rwigara kuko bari abantu bari bahutazwa nk'uri Adeline Rwigara ni umusesero ejo igihe cyo kwibuka n'ikigira bazavuga ngo kubisesero ngo ukuntu abantu bitwaye neza abatutsi bakabatsemba ariko bakanagerageza no kwirwanaho nk'uko bajya babirwa babirimba muri ya ngoma ya gahotoro ariko Adeline Rwigara ni umusesero ni umucika cumu w'umusesero debe ibyo ariho akorerwa rero cyakora tumushimire hamwe n'uriya mukobwa we Diane ntabwo rwose bapfuye kigabo n'abagabo niko bivugwa ni simbambuye rwose ubutegarugori bwabo baranabiziye cyane ariko n'abagabo niko bivugwa banze kuripfana aho mikoro ziboneke nkuko maze kwivuga mu kanya Jonathan aho mikoro ziboneke bavuze bati mwabajuramwe mwabisambumwe mwantera hamwe mwe zo mu rundi rwego ndetse bati muri nabaswa mwazanya abanyamakuru kugira ngo mukore ikinamico none rirabapfanye reka tubwire abanyamakuru kandi bose ntabwo arabicanye nkamwe mu yandi magambo ni nka kumwe ahandasaba Sixbury Musangafura kuza gushyiraho iyo kuza kuko ni ufashe studio kuza gushyiraho iyo audio ariko akagenda akanayikomanta akanibutsa n'uko ukuntu habaho nko kujugunya icupa mu nyanja byabagaho mu bihe by'intambara umuntu akajugunya icupa mu nyanja rikazageraho rizagera wenda ritinze cyangwa se rimwe na rimwe kubw'amahirwe abantu rikabagwaho ubu rero birenze ibyo ngibyo babambuye amatelefoni babambuye ibintu byose ariko hari abanyamakuru bahurujwe nawe bicanyi nawe bajura nawe bahotozi n'izo nterahamwe z'abapolisi ba Kagame ba FPDMI noneho madame Rwigara aravuga ati ntimubwire ko abantu bose ari abicanyi nkamwe buriya ntimwibwiye ko bemera ibyo mwemera bose abanyamakuru mwahuruje ntabwo ari abicanyi nkamwe harimo abazima kandi koko ntiyibeshye kuko abo bazima bageze gutya polisi nyine yafashe ibyo ishaka bishyira ku mbuga bitagira amajwi bitagira iki cyose bivuga uko ishaka ariko bamwe muri abo banyamakuru bafashe amajwi ya Adeline Rwigara n'ayo mukobwa we Diane Rwigara ndetse n'abandi harimo abahungu be ayo majwi ubu ngubu ari kuri internet radio ya Amerika ijwi rya Amerika dushimira rwose iyo audio yagize gutya ayo majwi irayakusanya ishyira ayo majwi nyine nyayo ya Diane Rwigara ishyira amajwi nyayo ya Adeline Rwigara mama we ndetse ishyiraho n'ibinyuma by'izo nterahamwe z'abapolisi nagira ngo muri studio rero mushyireho iyo audio noneho dukomeze ikiganiro
amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari Diane Rwigara wigeze gushaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu Rwanda yarayatawe muri yombi na polisi y'u Rwanda. Amakuru atugeraho nuko polisi yakoresheje ingufu kugira ngo yinjire mu rugo rwa nyakwigendera Assinapol Rwigara. Abandi batawe muri yombi ni mukuru wa Diane na nyina umubyara Adeline Rwigara. Ibibaye nyuma yuko bivuzwe ko uyu muryango waburiwe irengero, polisi yo ikavuga ko iri kubakoraho iperereza ku byaha Diane Rwigara n'umuryango we baregwa. Inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera i Kigali mu Rwanda, Eric Bagirubusa.
Iyi ni manda yawe gutegeka
kwitwa.
Kibona gufungura abapolisi basaga 10 bageze mu gipangu bahaya abakekwa ibyaha impapuro zibategeka kwita ubugenza cyaha barazanga. Habayeho kuvuga amagambo akarishye kubagize umuryango wa Rwigara. Igipolisi kirabashinja gusuzugura inzego z'ubutabera, ariko bakavuga ko basahuwe buri kimwe kandi ko bafungiwe mu rugo mu gihe kigera ku cyumweru ku buryo bitari bubashobokere kwita ubutabera. Amagambo akomeye kubagize umuryango wa Rwigara barimo ifura ya nyakwigendera Diane Rwigara, Anne Rwigara na nyina ubabyara Adeline Rwigara yakomeje.
Mumaze cyumweru mutuboshye buturindije abashefe uzanye abanyamakuru, reka tubabwiye, reka tubabwiye. Mumaze cyumweru ujya n'abana banjye siboheye muri uru rusangu turi mu mapingu, baradusahuye inzu yacu barayishenye, urako yose irashenye ibintu biri hasi, inzugi zose barazibomaguye, amafaranga yose barayatwaye.
Byarangiye igipolisi gitaye muri yombi abagize umuryango uko ari batatu: Diane Rwigara, Anne Rwigara na nyina ubabyara Adeline Rwigara. Kijya kubaza ku ngufu ku byaha bakekwaho. ACP Theos Badege, umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda, niwe wabitangarije itangazamakuru.
Bahawe ubutumire cyangwa urupapuro rubatumira kwitaba kuri polisi ku bushake bwabo inshuro eshatu. Amategeko ateganya ko iyo bigenze gutyo umuntu agasuzugura amategeko ahatanga urupapuro rundi rutuma polisi izana umuntu ku gahato. Ni ingingo ya 48 y'igitabo cy'imiburanishe y'imanza nshinjabyaha. Icyo cyakozwe uyu munsi, papuro rutangwa n'ubushinjacyaha rugahabwa abagenzacyaha. Nicyo bakoze, bagiye mu rugo kuko bari bazi ko bahari, barabazana bamwe mwahigereye. Ubu batatu: Adeline Rwigara ariwe nyina wa bariya bakobwa, Diane Rwigara na Anne Rwigara, bamaze kugera hano ku cicaro gikuru cy'ubugenzacyaha.
Diane Rwigara akurikiranyweho icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano zishingiye ku gihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda, kuko komisiyo y'amatora yavuze ko yakoresheje amazina y'abapfuye n'intonde z'ishyaka PS imbera kuratari bamo, naho umuryango ukurikiranyweho icyaha cyo kunyereza imisoro. Theos Badege akavuga ko bagiye kubahata ibibazo umwanzuro ugafatwa nyuma. Kubivugwa ko abagize umuryango wa Rwigara bari bafungiwe mu rugo kandi baratahuwe buri kimwe harimo n'amafaranga, Theos Badege ntiyemeranye nabyo uko biri, akavuga ko bidegembyaga.
They were free. What was done before was just a warrant search.
Bari bafunze bidegembyaga. Icyakozwe mbere ni ugusanga kandi byubahirije amategeko. Kandi bimwe birimo amafaranga byarafatiriwe. Igihe umwe mu bavandimwe yazaga hano yabonye amafaranga yashakaga, amategeko yarakurikijwe uko bikwiye nta kindi.
It was a clear application of the law, nothing else.
Uhereye igihe amakuru yatangiye gucicikana ku bagize umuryango ko bitazwi aho baherereye, icyumweru cyari kigiye gushira nta makuru afatika, ibyaha byose bashinjwa bo barabihakana bakavuga ko ari ibinyoma byambaye ubusa bishingiye ku mpamvu za politiki. Munyemara Sina Paul Rwigara yishwe mu 2015 mu kiswe impanuka. Abagize umuryango ariko bakomeza kwegeka urupfu rwe ku butegetsi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali
mu Burundi.
Bwana Yozef Ngarambe, mwari mwansabye ko nagira icyo mvuga kuri urukozasoni ruriho rukorerwa umuryango wa Rwigara. Ndumva mugenzi wanjye Jonathan Mushonera yabisobanuye bihagije rwose. Ririya totezwa ni ikintu FPR Inkotanyi imenyereye, niko ikorana n'Abanyarwanda. Abantu bose iyo bagaragaje akantu ko kutavuga rumwe nabo, niko FPR Inkotanyi bagira abadapfuye bagaragurwa hagati kuri iki. Buriya rero ni inzira y'umusaraba kandi iracyakomeza, kubera yuko FPR Inkotanyi ni nka ya mpyisi iyo yabonye intama ishyirwa yifashe ikayica, kereka iyo abantu bayihaye induru cyangwa se bakayiha imihini. Ni ukuvuga rero ko biri FPR Inkotanyi yatangiye bizabikomeza. Cyakora ni urukozasoni kubona leta ikora ibintu nka biriya, kubona abasirikare barinda umukuru w'igihugu aribo bajya kugaragaza umusoro y'umuturage, akaba aribo bajya kugira kugaragaza ikintu cyose abaturage ku mapingu. Birumvikana nyine ko ni amategeko yasohotse y'umukuru yo kugira ngo batoteze abo bantu, kubera ko bakinjije kwiyamamaza hamwe n'ikigirwamana. Nta kindi uriya muryango ugira. Ikindi kuvuga mu gihe cyashize ni uko Sina Paul yazize yafunze ndetse yanze kubiha umuryango wa FPR Inkotanyi, nako agatsiko apfunduka.
Gerageza wegera ibyuma neza, Sixbert, ibyuma.
Ntabwo wegukana neza ubungubu.
Ubu turakumva neza.
Murakoze, ubwo umuntu yumva neza, muri iki kiganiro twari twavuze ko tuza no kuganira ku kibazo cy'abatavuga rumwe na FPR Inkotanyi, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Paul Kagame. Niba abo hantu twahagana ubwo mwambwira. Urakoze.
Twahagana, wakomeza Sixbert.
Ejo amakuru yacicikanye yuko abavuga ko bahagarariye FDE inkingi mu Rwanda ko bakukumbwe ngo dushwiriri bakajugunywa mu kagozi, koko n'umuvugizi wa polisi yarabitangaje ahereye kuri Boniface Twagirimana n'abandi bagenzi be bahamwe ndetse n'abazamu b'igipangu babagamo, ko abo bose bakukumbwe ngo leta ikaba ibashinja yuko ngo bakorana n'imitwe ikoresha ibirwanisho cyangwa se imitwe y'iterabwoba. Icyo kintu ntabwo ari gishya, kubera ko n'umuyobozi mukuru wa FDE Inkingi Madamu Victoire Ingabire nicyo afungiye. Kuba rero leta ya FPR Inkotanyi bigize kuriya ikabikora kuri igakumba abantu bose, ni intambwe igaragara ikomeye yuko FPR Inkotanyi noneho yiyemeje gukubura neza, noneho umuntu utavuga rumwe nayo akajya mu munyururu cyangwa agapfa. Ni ukuvuga n'ubundi ko abenshi batavuga rumwe n'iriya leta twarahunze mu mahanga twakirije amagara yacu ndetse naho twahungiye turahigwa bamwe muri bagenzi bacu bagize amahirwe makeya ubu barapfuye kandi biciwe mu buhungiro hatanga urugero kuri nyakwigendera Sendashonga wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu akaba yarari mu bantu b'imena bagejeje FPR ku butegetsi bashyigikiye FPR bakageza no ku butegetsi na yarahunze yicirwa i Nairobi muri 1998 hari na Patrick Karegeya Colonel Patrick Karegeya nawe wahoze ashinzwe iperereza ryo hanze nawe yiciwe muri Afurika y'Epfo izo ni ingero nkeya ntanze z'abantu FPR yakurikiranye ikikira hanze kubera ko batavuga rumwe nayo no mu gihugu rero abatavuga rumwe na leta cyangwa se n'abavuga ko batavuga rumwe nayo cyangwa se n'abakora abari mu gihugu bafite uko babanye yenda se niyo DMI ariko nanone banafite n'ukuntu banavugana n'abandi bari hanze ubwo nabigihe cyabo leta ya ndetse igihe cyabo cyageze cyo kugira ngo bakukume birababaje rero kubona leta ya Paul Kagame ikora kuri iyi ariyamamaje igitego nshinga uko ashaka ariyamamaje ashaka gukanda ashaka gukanda abantu kugira ngo agaragarize umunyarwanda uwo ari wese ko igihugu ari akarima ke akibagirwa ko umunyakanyetsi w'igihugu atigeze akinoza ntawe yasize akinogeje ariko we aravuga ati ngomba gukomeza nkanyukanyuka igihugu nkanyukanyuka n'abagituye ikibazo rero mbona gikomeye hari urwamo hari induru twakomeje guha impyisi tubura tuti nubwo niyo utayitera icumu ukayiha induru wayitesha intama ibyo byarabaye hashize imyaka dukora gusa biragaragara ko niba dushaka guhindura ibintu mu Rwanda induru yonyine ntabwo ihagije ikintu gikomeye cyane mbona gikenewe ni uko abanyarwanda dutera indi ntambwe iyo ntambwe ikaba ari ugukangura umunyarwanda aho ari hose akumva ko ari we ugomba guharanira uburenganzira bwe ndavuga ko iyo nk'imyaka tumaze mu miryango ya politiki itavuga rumwe na FPR Inkotanyi iyo imbaraga nyinshi tugishyira mu kwigisha umunyarwanda ko niba akandagiwe avuga ati ndakandagiwe niba atotejwe avuga ati ndatotejwe mbese umuntu akihagararaho niyo atagira uwo yendereza ariko akihagararaho nibura yarengana akavuga ati ndarenganye ndabona umuturanyi arenganye ati uyu muntu ararenganye yakwikirwa ati ndikiwe mbese akibuka atagira uburenganzira bwo kwibuka umunyarwanda kumukangura agakanguka niyo abantu batakangukira rimwe bake bakanguka baba imbuto baba umusemburo wazatuma igihugu cyose gikanguka bityo ingoma ya Kagame n'izindi ngoma ziteye nkayo bityo abanyarwanda bakaba barabaye maso ntibazatume na rimwe ingoma nk'iyo yongera kubaho ni ngombwa ko abanyarwanda ko batavuga rumwe na leta y'u Rwanda dushyira imbaraga kuri icyo kintu cyo kugira ngo dukangure umunyarwanda umunyarwanda tumusanga ahari akanguke ashire ubwoba avugishe ukuri noneho kwa kuri kuba ariko kumubohora kwa kuri kuba ariko guca iminyururu y'ubwoba kwa kuri kuba ariko guca iminyururu imuboshye imubuza kwinyagambura imubuza kwisanzura igihe umunyarwanda azaba yatsinze ubwoba niyo baba ari abanyarwanda bake niyo cyaba ari ikinyejana gito cyane ntacyo gahoro gahoro bizagenda bikura bizagenda bikura kugeza igihe hazaboneka umubare uhagije w'abanyarwanda utinyura n'abandi bose noneho ushaka gukandamiza umunyarwanda yaba Kagame yaba uzaza nyuma ya Kagame uwo ari wese washaka kuzana igitugu ku banyarwanda bati oya sigaho icyo gihe mbona ari ikintu gikomeye cyane kiruta biriya abantu birirwa bahuruza bati abantu bose mutavuga rumwe na leta nimuze tujye hamwe twishyire hamwe turwanye Kagame ugasanga kugira ngo abantu bose bahurire hamwe ari uko ngo barwanye Kagame gusa yenda nanone nihagira ubagwa cyangwa ubiba umugono nawe avemo undi Kagame cyangwa se unamurushije n'ubukana cyangwa se haze n'ikindi gitugu cyaba kiyoroshe irindi kote cyambaye irindi kote cyambaye urundi ruhu ariko ari gitugu. Ni ngombwa ko abanyarwanda dukira imbaraga mu gukangura umunyarwanda agaharanira ukuri, agaharanira kuvuga kurwanya akarengane, agaharanira kuvuga ikimubayeho yatotezwa ati ndatote. Icyo ni ikintu gikomeye cyane mbona, iyo ari intambwe ikomeye ariho hakwiye kujya imbaraga nyinshi cyane. Uwo ari we wese uvuga ati ndashaka guhindura ibintu mu Rwanda, uwo ari wese ushaka gutanga umuganda muri urwo rwego akumva ko umuganda w'ingenzi uzabona umuti wa burundu, umuti uzavura u Rwanda n'abanyarwanda, akumva ko uwo muganda ari uwo nguwo kugira ngo twigishe umunyarwanda aho ari hose gutinyuka, akavuga ati windenganya. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu numva dukwiye gushyiramo imbaraga ndetse na politiki yose ikorwa ikagana aho hantu kugira ngo umunyarwanda akigishwe agisobanukirwe. Kuko birabyo kuvuga ngo abantu bose nibegeranye imbaraga zabo zose bajye kurwanya umwicanyi w'igitugu Paul Kagame, nacyo ni ikintu gikomeye kuko igitugu kiri mu Rwanda ubu ngubu niwe ukiri ku isonga. Ariko rero ikibazo uko giteye n'abarwanya icyo gitugu ubwabo, ni ngombwa ko babanza kugira guhinduka, bakanagaragariza n'abanyarwanda bahamagara ko bahindutse, ko biteguye ko icyo bo bazakora, icyo bazazana mu gihugu ari ikintu kizatuma umunyarwanda uwo ari wese agira ubwisanzure, akagira amahoro, agatsinda ubwoba ndetse akagira umudendezo. Ni ngombwa ko abo bantu ibyo bintu bagiharanira hakiri kare, kikanatangira mu gihe n'urwo rugendo baba barutangiye, bityo umunyarwanda aho ari hose akabona yuko hari ikintu koko kigiye guhinduka. Naho nagira ngo nsindagire,
ndagushimiye cyane muvandimwe Sixbel, unyibukije umunyamakuru w'ikirangire witwa Edward Murrow w'umunyamerika wagize ati a nation of sheep will beget a government of wolves. Umuntu agerageje kubishyira mu kinyarwanda avuga ati igihugu kigizwe n'intama izi zigonda ijosi nta kindi kizabyara leta y'ibirura. Jonathan yari ijambo ni rya minota nk'ibiri. U Rwanda rwabyaye leta y'ibirura bisobanura yuko mu by'ukuri abanyarwanda by'umwihariko abanyarwanda ba elite twabaye intama tugakurikiza tukabangiye iyo bigiye tukabura ubutwari muri rusange, bityo rero tukaba bagonda rusi, bityo ibirura ni ukuvuga iriya guverinoma y'amabandi nk'uko uriya mudamu wa Rwigara ndetse n'umukobwa we babise ibirura bikaba biyogoje igihugu. Bariya badamu bombi babiri n'abagabo rwose berekanye yuko atari bashyip, atari intama zigonda rusi. Nawe rero Jonathan Musonera, mu kurangiza urakangura iki? Kuko ibyo tugamije ntabwo ari ukurira, si ugufasha abanyarwanda kurira, si ukuvuga ngo Kagame ni mubi, ntawe turabizi cyane ububi bwe turabuze, ni ugushaka ibisubizo tugakangurira abanyarwanda kureka kuba sheep, tukabakangurira kureka kuba za ntama zigonda ijosi, bakigana Diane Rwigara, bakigana mama we umubyara Adeline, bakareka kuba nyine intama ndetse bakareka kuba n'abantu korompi, abantu barya ruswa. Jonathan, ijambo ni ryawe, soza.
Bwana Joseph Ngarambe, mbonye dusigaje amasegonda 30, murakoze.
Yego, wenda twasoza ubwo ndumva wari washoje bihagije,
murakoze cyane. Dushimye mwarimu umuhaye ariko asoza anyarutse.
Jonathan, ubanza yavuyeho. Jonathan, twasoza rero dushimira abaduteze amatwi, tuvuga ko arekwa adashira, ariko cyane cyangombwa ari ukugira ngo tujye mu bikorwa cyane cyane twiyungiye kukuri. Ukuri niko kuzatuma dutsinda, ntabwo ari ukugerageza kugoreka amateka yacu. Kandi ukuri nka kuriya abo badamu bombi, ni ukuvuga Adeline Rwigara na Diane Rwigara, bavuze uko kuri niko kuzadukiza leta y'ibirura. Murakoze rero nshuti, mwari muduteze amatwi, mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musoni hamwe na Sixben Musangamfura ijoro ryiza na butaha.